Bunjani isikole libumntwana onjani we yumbumntwana curious bumntwana nenkani bumntwana oganyile ibaphothisha othi bakufundisa ama experiences ahlukahlukene asekwenza lo muntu mhlawumpo yena njengamanje.
Hayi ngiyabonga mangubani sibingelele kubalaleli bezilomzansi. Si bahalalisele nje othisha ngosuku lwabo kubaningi othisha engibaziyo. Ababangani bami abanye basondele kakhulu kumina.
Ungani uthisha?
Hayi baningi impela.
Banjani lo liminde baya kyasho utho thisha.
Hayi babantu nje aba right ukuthi ke kuya ngomuntu nomuntu ukuthi i personality yakhe injani. Kodwa nje babantu aba right. Yabona ngisafunda ke hayi babe khona othisha abaqaqesha khona othisha kwakuthiwa uthisha ucele omema umyeni Miss Madlala yabo.
Nanishawa esikoleni?
Yes, yes, as shower, ufike late, ungayenzanga homework, kwenze yonke. Hayi, wawushaya cha kulesa sikole ngangifunde esikoleni, high school yami ngayenze ehloniphani. Khona lapha ngasekhaya emona, ilapho ke engafunda khona high school yami. I-primary ngayifunda eNkwambasi, kwakukhona uthisha khona kuthi uMasibu, uthisha omkhulu, wayishanga strip. Yebo asazi strip wayishanga strip
nangababophisa futhi labo thisha
ayi ayi okusambeleni uthisha wona noSipho wayihlonishwa ngalendlela ukuthi even ukushayile uzothi mawufika uyasha ekhaya ukushaya bengeke kusukela uthisha ukushaye ngoba ngempela bekufanele akushaye uthola ukuthi nakhona ekhaya uthola induku yesibili ke manje yebo lonto le so ke izinto ezinjalo nje and siyababonga kakhulu othisha. Siyathemba ukuthi ke nalezi ingane sezikhona ke manje ishayo othisha eyiphuza nothisha nabo othisha ke fanele bafunde indlela ukuyiphatha emphakathini fanele bafunde indlela communicator nomphakathi
ne. Omunye uzothi mhlambe kwesinye isikhathi siyayibonga kakhulu irole yothisha abantu abasuke beyidlala ekushapeni ingane zezwe laseNingizimu Afrika. Ngicathi ke lokho ngempela kuhle angeke sasabaphuca ngalutho. Angifuni ukufaka leyo ukuthi kulaba kabangenzi kahle bareke ngoba vele likhona mhlambe leyo ngcosane khona. Kakhulukazi mhlambe kulaba sithi ke basangabantwana abancane nabo basaphuma ekoleni khungeni zokuyoqeqeshwa thu mhlawumbe omunye akanalo ngisho ubizo nothando mhlawumbe longena kwa teaching but mhlawumbe uzodai it was an easier subject to do well ngase ngahamba ngofundela kube uthisha senguthisha ke namhlanje but uma ufike esikoleni akanayo intshisekelo even i code of conduct yakhe njengothisha akuyona i code yobona sichale eka thisha le even indlela agqoka ngayo phambi kwabafundi uzimunye ayiphala abafundi especially primary bazingane bazini nge code of yokugqoka ka thisha nanani so zikhona ingcapha lapha nalapha la esasele khona but ke siyathemba ukuthi izokhula lento yokuhlonishwa komkhakha lo wokufunda nokufundisa ebese ke ngempela sikwazi ukuba nesizwe esiyisona sona because akukhona ukuthi bagcine ngokungahloniphani kulomkhakha umfundi nothisha but also ilahlekisa i-moral compass society nje iyonke so masingabuyelwe ezona lezo zinto kukhona nasingabheka khona sizwe laseNingizimu Afrika.
Yes yes kakhulu ngoba yazi othisha iyona profession yokuqala evula umuntu umqondo
yebo lonto yes.
Kubalekile ukuthi bayihloniphe nathi sibahloniphe ukubahlonipha kwethu kuncike kubona kakhulu ukuthi ibehavior yabemphakathini injani yebo lona okusempeleni kuwonke ama profession wonke nje umuntu akufuneki ukuthi kuze kuthi othisha noma onesi
fanele kube khona lokho kusebenzisana
fanele kube khona ukusebenzisana othisha azi ukuthi mayisebenza endaweni yasendwedwe emona lapho kufana na nekhaya kuyena. Okusempeleni ingane eza lapha kuleso sikole ifana nomntanake okushuthi fanele ayikhulise ngendlela angakhulisa ngayo umntanake so kubalekile ukuthi sibahloniphe nabo bayihloniphe and siyababonga kakhulu ukuthi ngaphezulu kweinselela ababhekana nazo usuku nosuku kodwa bayakwazi ukuthi bavuke bayofundisa izingane bafundisa abantwana babaqeqeshe baqaqa ingqondo ikakhulukazi laba base junior phase nayo yonke so bayakwazi ukuthi ngempela babo abantu abakwazi ukuthi basebenze kanzima ukuze ingane ikwazi ukuthi idlulele kwamanye ama grade so ke siyababonga kakhulu
siyababonga kakhulu othisha i experience enginayo no thisha bam, hey, my daughter. Well, yeah. Primary. That's mhlawumbe vele primary umuntu engaka akukho okutheni mhlawumbe osuku o yabonga singakukhumbula ngempela ngeprimary. I know ukuthi ngashawa kodwa primary. Kwakhona utisha ukuthi uthisha uzikhali wayefundisa i-maths bese kuba uthisha uShange, Mr. Shange. Kwakuyena ke impela uthisha ngicela mathiwa ku-history nomlando othisha bake bangishaya. Imuphi wangishaya impela ngezwe ukuthi cha ngishayiwe esikoleni. Lo kwathi uzikhali. Kanjalo ke nobabushenge. Bese kuthi high school. High school la khona kafiwe impela kwa ibhidantazi bonakala. Yabhidana nje. Aha!
Nanisha.
Well, sasingashawa kahle hle, but mina ngasuke ngayilahla la khona sengixoshwa khona esikoleni. Ngasuke ngenza iphutha lokuthi ngifike ngibe usomathuba lapha ngibone ibhizinisi, ngadayisa. Nakhona into engiyidayisayo, ngidayisa nje angiyithathi kahle, ngiyithatha ngesinxele khona futhi lesikoleni. So ke ngase ngixoshwa ke, but ke emveni ke kwalokho kwahlala le mhlangano yabazali nani nani, hayi ke ngase ngiyabuya ke. Even ngolokho ka impela ngaqonda impela nje. Othisha ngicathi ke ba shape i high school yami yonke. Kwakukhona uthisha kuthi Miss Doyisa. La thisha wayebathanda bonke abafundi ngothando lomzali. Sakhula safunda kakhulu bese bekhona umemo wayefundisa economics. Kwakuyena kumuntu owangi-introducer to the world of economics ngayithanda kusukela ngaleyo siyasikhathi kuze kube namhlanje. So siyabonga kakhulu uthisha bethu Nkosi yami. Siye siyafisa ukuthi abantwana abakhula manje bakwazi uku-experience i-teaching in its true nature yokufundisa. Hayi le nto esiyibona namhlanje. But siyafisa ngathi lungabuyela lolo hlelo lolo. Ngiye ngishawe yamahloni kakhulu mangabe ngibuka i-status sezikole zikahulumeni kwezinye zendawo noma ingxenyeni eziningi. More than 60% of them, they're not functional due to ama-resources, due to i-structure siyesikhona nepolitiki esuke isingenelela nakho konke okunye. But siyafisa ukuthi ngathi makukhucululiswa laseNingizimu Afrika nalwamnyango unikezwe nje isikhathi ne-budget okuyona yona ekwazi ukuthi iguqule mhlawumbe kufundwe ngendlela kuyona yona. Ni attitude yabafundi nabazali siyacela ukuthi makube khona ukubambisana.
Inkinga ke challenge sinayo ukuthi uhulumeni akayifaki kahle imali ezikoleni zabantu abamnyama. Uyabona makukuthi kusekhona izikole othola ukuthi rofialo iyavuza mangabe linizulu. And ngempela kuyinkinga nalokho. And abanye baze bagiwisha ukuthi ingoba nakho ingane zo minister nama premier no banbana sifundi kulezo ikolo. So ke kubalekile ukuthi masikhuluma ngale nto le siwenze ngcono indle indawo zokusebenza ngoba indawo nje yokusebenza iyakwenza ukuthi indlela owenza ngayo ngempela iguguzeleke kubonakala ukuthi ngempela uye emsebenzini. So ke izona izinto leze ezikhona. Ngikhumbula nje ukuthi khona uthisha wayesifundise uMiss Madlala. uMiss Madlala sasifuna ukuthi siphase into ayayifo ngoba waye lo Miss omuhle yabo lo nto nosipho. Uthola ukuthi ey awufuni awufuni yabo lo nto le yena ke wayengashayi wayenge umemu yenike
washa. Kodwa nangamfuna kumhlupha ngisho engashaye njalo. Wasangafuna
umhlupha ngoba yabona.
Kwakuyikanda nje nasesikoleni Nkosi yami.
Uconsa ma. Bangabo.
Kwakuzime nje wasesikoleni.
Uthola ukuthi ey mangenene kwathi nje yonke into yakhe ngaba yinhle. Umemyeni sasibuka yena bese sithi ingabe ingane zakhe injani indlela naye wayeyona emuhle yakhe. So kwakunale kodwa ke yini ke lokuba nothi nje kweingane zesikole yabona into le. So ngenzela ukuthi kwakhona nje ukufundisa khona izinto eziguquguzelayo as outside of ilokhuzani i curriculum. Kodwa uthola ukuthi nje uyavuka ekseni uthi ey kodwa lo Miss Loyana
sithembe ukuthi kuleyo guquguzela le curriculum abathi ke bayayilungisa umnyango wezemfundo ezokwazi ukuthi ede bathi ke ama subjects amaningane kakhulu azoba skills oriented kanjalo ke ne talent osukuphiwe lona bakwazi ukuthi bakuhlanganise nama academics. I budget eyanele izofakwa kuleyo program them ebese bekwazi ukuthi abantwana ngaphandle nje ukuthi bayofunda ulwazi but bakwazi ukufunda other social skills as well abathi mabephuma ngaphandle bakwazi babe yebo abantwana abanama qualifications but also ama values abanawo okusizana beyimphakathi ubuntu nakho konke okunye mhlawumbe sikholela kukho njengabantu abamnyama bayophuma bekuphethe konke ngezandla zombili bese ke beyemhlabeni ke wonke and yeah man bakhaya basebenzele izwe laseNingizimu Afrika kukho okudlula lokho
yeah
siyabonga kakhulu baba mfeka namhlanje ngikhuluma uDouble Thando kuba luthando angazi uma ngithi liyangithusa kodwa ke uDouble mhlawumbe omunye umuntu angeke azanake kangako njengoba ngibuza nje ukuthi awu imaphi lomalungelo because I'm not sure ukuthi akhona na kanti futhi singabantu abamnyama sesiphile kakhulu esimweni la khona lento edignity omuntu omnyama nelungelo lomuntu omnyama linyathelwa ngicishe zonke izinsuku 2 points yabantu abamnyama abanankinga kangako kulento yamalungelo if ukhuluma ngomdabu wasendiya bakutshela manje ukuthi it's my right to do this this and that uya kuhla ke mhlawumbe abantu abamhlophe bakutshela manje ukuthi kuyilungelo lama ngenera yonke indawo labehamba khona amalungelo abo bayawazi even abantu bokufika abekho abantu abazi umthetho wase South Africa njengalabo bantu namalungelo abo bese South Africa bayawazi ukusuka nokhlala but thina njengabantu bezwe laseNingizimu Afrika asikho kakhulu kulolo hlangothi so ukhuluma ngamalungelo abantu bokufika kwezokuthutha
noma
specifically
sikhuluma ngamalungelo omuntu okhokhayo in a public transport
okay
now uyabona noSipho uma ngabe u
public transport kuba itekisi ibhasi isitimela kanjalo kanjalo okay
now uma ngabe umuntu uhamba nje ngamatekisi noma ngibhasi noma isitimela noma yini lo sokuhamba ngayo kodwa uzokhokha lapho uyabona into le so ke kunamalungelo ke onawo ke uma ngabe uzokhokha lapho ngaphandle makukuthi mhlawumbe unikeza uhikele wanikeza ulift nabe so ke uhamba nomngane nayo yonke le nto le kodwa once wakhokha okushukuthi ke sekunamalungelo angenayo lapho yabo one uma ngabe uzokhokha kwi public transport kusho ukuthi lapho fanele uhlale endaweni safe ngendawo safe kuqonda ukuthini na kuqonda ukuthi ngeke umuntu okhokha imali elinganayo uthola ukuthi kuthiwa hlala kwi roof ngiyalinganisa
okay.
noma kuthiwa hlala mhlambe eceleni kwelukhuza fanele uhlale endaweni ekufanele ingabe ihlala abantu abama passengers right endaweni safe okwesibili ngilinganise ngalento yamabhakete mangabe ulokhuza use taxi
yabo
uthi
kuhlala
ebhakedeni leli bhakede alinayo nento yokuqhiyama yabo lonto le ngelinye ilanga uyothi tiya break imoto uwe uphuka umgogodla uyayibona lonto le ayishayisanga muntu imoto kodwa ingesikhathi mhlawumbe
indlela obuhleli
ngayo ayikwazi ngesikhathi breaker awukwazanga ukubalansa wawa waphuka umgogodla etaxini phakathi yabo lonto le so abantu fanele bayilokhuze lena and ine Santaco besikhuluma ne Santaco izolo ngolesibili nayo yasho ukuthi hey yabona lento iyinkinga yabona ngoba bayazama ukuthi bayiqede kumanje kuphuma lethwa obani laba abagade umsebenzi wamatekisi ozobe ikhumbula igama abagqoka amabib nje kulezi indawo lesihlala kuzona ababheka ukuthi i-taxi layishe kangakanani kanjani so ke ezinye zezinto lezo okwesibili into ekufanele singene kuyona eyokuthi indlela uthola ukuthi abantu abathe ukuthi kancane ngomzimba bayahlukunyezwa endaweni uthola ukuthi ngiyangezwa ngelinye ilanga kuthiwa hey wena ke futhi kufanele ukhokheli ama seat amabili ngoba nakho umama mkhulu uyabo lonto le
bese kuthiwa
ukukhulunywa amagama uthola ukuthi akekho right uyabo lonto le so ke wonke lo muntu noma ngabe mncane noma mkhulu noma ngabunganani nawe unelungelo elifanayo njengomuntu omncane ngomzimba nayo yonke le nto le kuzoba nabantu abahamba nezingane othola ukuthi kuyabhalwa kuthiwa mhlambe over 3 years full price into enjalo yabo lonto le. Now kubalekile ukuthi imisihleli leyo ngane leyo kungabi khona phela umuntu othay awke usukume yabo lonto le ngoba leyo ngane le kwisihleli and isuka ikhokhile nayo i full price. So ke kubalekile ukuthi wonke lawo malungela labo bantu siwabheke.
Kulungile baba Mfeka selaphenda benezifingqwe nantokozwa kanjapha bese ke sibuye ngempela silibheka lonalo lodabu khona manje apha emsakazweni wakho yezwe lomzansi uhlelo helona ke lapha yakusasa lethi bayingxenye nje yaloke uhlelo
izi lomzansi yizwe umehluko feel the difference
msakazo wakho yezwe uhlelo helona ke kusasa lethi sibonga nje kakhulu kaze kuntokozwa kanjapha nazo ke indaba ke ezifingqwe mhlangabeze futhi imali bumbana lona ke lapha yalesibile ke hora baba Mfeka impela besakhuluma so, yonakele le impela ke yamalungelo kubantu so, abakhokha ku public transport
okunye ke khona into esivamisile nje ukwenzeka kuthiwe wena ohleli ngaphambili futhi uzobala imali yebo lonto le and imali mayisishoda la noSipho bese kuthiwa iza kuliyena icala ukuthi mhlambe yabo lonto le so ke akusho ukuthi uma uhleli ngaphambili sekumsebenzi wakho and nobody can force you ukuthi ulokhuze ubale imali uma ngabe kuukuthi awukuthandi lokho yabo lonto le and isivamisile lento emathexini kuthiwa ngokuhleli phambili fanele ubale imali
ngiyaziwa fanele
yeah ngathi manje sekuyaziwa ukuthi wena fanele ubale imali okunye ilungele kufanele silibheke la ilungelo ke le lezempilo ukuthi uma ngabe uhleze ekwi public transport akufanele uhlale endaweni ezo ekubeka impilo yakho engcupheni kanjani sorry impilo ke health yabo engcupheni kanjani na ngokuthi mhlambe kube khona ama chemicals yabo lonto akhona lapha eduzane kubalwa ngisho nezinto ezifana nezinto mhlamba uthola ukuthi imoto noma lapho ayihlanzekile kahle nazo zonke lezo zinto lezo so ke kubalekile ukuthi abantu yesi siyazi ukuthi akwenzeki kodwa amalungelo lawo abhalwe phansi ekufanele kwi public transport umuntu fanele ngabe uyawalandela angiphathi ke eye taxi e roadworthy yebo lonto le fanele uma ugibela emotini esemthethweni esemgaqweni ngokusemthethweni yes awukwazi ukuthi njalo mangabe ugibela i-tax uyoyibuka lapha ku screen windscreen ukuthi isemthethweni noma isemthethweni kodwa ke fanele bona abantu aba operator i-public transport benze isiqiniseko sokuthi iloku and i-affecta even noma ngabe sekuthu usengozini ke manje yebo lonto le uthola ukuthi imoto yakho ibingekho emgaqweni yabo lonto le ibingekho isimeni sokuthi ngaba semgaqweni ibingathelile ingeze ngoba ukuba roadwed enye into kodwa futhi ukuthela enye into yabo lonto le so ke kubalekile ukuthi ke lezo zinto ngempela zibhekwe uma ngabeke umuntu ke ngiyazi ukuthi akuvamsile futhi akwenzeki ukuthi njalo mawungena ku public ikakhulukazi ibhasi noma istimela noma yini ubheka and angazi nokuthi istimela ukuze sibe roadworthy sifanele sibe njani yebo lonto kodwa zikhona ke izinto ke ezincane ezincane ongayibheka ubone ukuthi ke lana mhlambe sizothi ukuncika kakhulu kumatekisi namabhasi ngoba iwona kakhulu asetshenziswa abantu bakithi abaningi abamnyama.
I code of conduct mhlambe ke kamshayeli osuke eshayela whether ibhasi itekisi nakho konke okunye ibalekile yini mhlambe makhuluma indaba yamalungelo ukuthi umuntu has ilungelo ukuthi angawuvuma umjondo le taxini angawuvuma umahlalisana ofofolo jalo kwenziwe ekseni and so forth well one in terms of conduct noma ke iyakho umshayeli well one indlela soke gqoke ngayo does it matter na kuwena njengomgibeli thatha umhlambda ushayela kuyashisa ufaka ivest evestini lakho mhlambda ufaka ishort mehlele phansi nomehle taxini kuveza la ngemuva mhlambda ukuthi mhlambda yabo kuyavela la ngemuva does it matter mangabe umgibeli okanye well ezinye izinto ezihamba nemboni kodwa mhlambda abantu abangayinaki kubalekile na lento ukuthi mayingena etaxini mhlambda kube khona iattitude mhlambda kubengelelana okanye vela ngempela yike into ephoqayo kule mhlawumbe yokwengena ka driver mayengena mhlawumbe uzuthi hayi man wangena la emotweni u driver kwanothi amanzi akusamponjwana uyakwazi na ukumbuza uthi hayi bo driver njengoba ungena steringini uthintile yini uyakwazi ukwa address ama issues akanjalo kanye fanele uvele uthule wehle taxini ulindelandelayo is there even such behavior ema taxini okanye ayikho vele
uyabona uthinta izinto ezibalekile noSipho ngoba uyabona izinto kwesinye isikhathi siyabazi ukuthi babehave kanjani abanye abantu so uba confrontational ukuvele nje umqondo umuntu kuyinkingana kwesinye isikhathi ngoba ungathola ukuthi nigcina seningasaziwani kube nempini kube nayo yonke leyo kodwa uqinisile elinye ilungelo ukuthi ungashayelelwa umuntu ophuzile mhlambe mawunotisa ezinye zezinto obona mhlambe uphuzile mhlambe so ungakwazi ukubika kuye kube nabantu abagade lo msebenzi lawo mhlambe ngabe uinspector noma bathi manager rank manager noma bani abazokwazi ukuthi bakulokhuze bakusize kulolodaba ngoba ngempela ke ngempela ukushayelela abantu phuzini unelungelo nje lokuthi uphume kuleyo tekisi noma uphume kuleyo bus leyo ukuze uthole enye ibus uma ngabe usola ukuthi lo driver loyo uphuzile uma ungakwazi ukuxoxa naye ungakwazi ukuxoxa naye uma ungeke ukwazi ungaxoxa nomuntu ophethe kuleyo rank noma kuleyo leso sikhululo leso noma kuleso sikhungo leso samabus leyo ugqoka ke ayikho into ngokusemthethweni ethi i-dress code injani ihamba kanjani kodwa ke ngokwe license yabo lonto le ngokwe license uma ngabe uyothatha license i-public lende kuthi PDP uma ngabe uzohamba nomphakathi fanele ugqoke ngendlela even nelokhuzana kuyashiya ukuthi iziphi icathulo ongeke ukwazi ukudrive ngazo nani so ke kubalekile ukuthi abantu bazi ukuthi license yakhe ithini uma ngabe kuziwa kwindawo endlela dress code leyo kufaka ama vest uthola ukuthi usukulonke lo muntu uyajuluka nje obakushisa nje uyajuluka and uthola ukuthi mhlambe ngempela ngoba sabantu vele uthola ukuthi ngesikhathi usukuhamba naye ngesikhathi ejuluka yabo lonto le so ke kubaleki uthlonipe ama passengers akho lapho ukuze ukwazi ukuthi nihambe kahle so ke ngokwezomthetho
mayelana dress code ingekho
yes kodwa ke siyayisiguguzela ukuthi abantu babe presentable uma ngabe ikakhulukazi esebenza nomphakathi
mhlambe kuleli ngiyizwa le ukuthi ke as long as kuyimina okhokhela i service kufanele ngempela ngithola i service mhlambe enobuntu phakathi mhlambe nevikele isithunzi nakho konke okunye mhlambe lamalungelo lawa ayafana nelungelo elifanele litholwe udriver ke manje osuke ethutha bonaka abagibeli because abanye bazojaya phela etaxini kwesinskhati noma ku public transport kuhlezi kunama battles ama attitude nani uthola ukuthi uzothi hayi nami as much as benamalungelo ukuthi bagibela kimi fanele ngibahloniphe ngalendlela enisho ngayo but nabo kufanele benze into efanayo kumina ke njengomuntu ozobathutha athi omunye well excel endaba ukuthi bafike nemali engashintshiwe kuyilungelo lami nami ukuthi ngabe mithi ngibashintshele ngimehlisa umuntu khona lapho ikhona yini into enjalo athi omunye well nami nale ndaba yeyitopi ngiu driver umzila wami uhamba la uthi ngima la mangehlisa ngehlise lapha ya mawusuthi wena ngobona no grocer ngikufake ngaphakathi nginalo ilungelo lokunqaba noma kuthiwa ke befanele ngenze ubuntu but hey mangithi angeke ngikwazi ngoba mina uthi umzila wami ngihamba la ikhona yini into kanjalo
yes angithi uma ngabe i public transport uma ngabe inikeza certificate operator kuyazi ukuthi suka la eThekwini iphela endaweni ukuthi yayizwa le nto le so ke ngeke ke wena ukwazi ukuy divert ubuso ukuthi awungifake kwi section ethize mhlawumbe uthotha ayihambi ngokwe disk yayo ayihambeli kuleyo ndawo le uthola ukuthi mhlawumbe mayiya lapho uthotha sekusuka ingcabano nabanye abantu bangale ukuthi wena umlayishe kanjani umuntu okufanele ngabulayishwe lokhuza so ke kubalekile ukuthi le nto siyibheke ukuthi ngempela singabi unreasonable uma ngabe sikhuluma ngamalungelo uma ngabe kukuthi okwesibili into ebengithi ngifuna nje ukuyibheka indaba ye language ku public transport u driver kanali ilungelo lokuthi akuthuke noma ke akhulume nomi kanjani nawe yayibona into le Now kodwa nawe ke as a passenger fanele ube right ukhulume kahle nomuntu yabona lento le kungathiwa mangabe sekuthiwa hey yes yena umthukile kodwa naye u passenger eyilimthukile yes ke siyazi ukuthi I customer noma I passenger lihlezi li right kodwa ke fanele nathi sibe reasonable singakhulumi I language ezokwazi ukuthi provoke omunye umuntu abanye abantu ngayengezo ethi hey hey lezi zinto lezi ezingagezi nazo zonke lezo zinto le soke ngeke u provoke umuntu kanjani
ziningi ziningi
ngoba nakho
sokukhuluma indaba ye language kuningi okuqhamukayo
kuningi okuqhamukayo abantu bese yebo lonto uthola ukuthi behlisa isithunzi sabantu abadrivayo nayo yonke lento le so siyacela ke la ukuthi noma ngabe ke unawo amalungelo kodwa ke wasebenze kahle uma ngabe ubona ukuthi ilungelo lakho ngempela liyanyatheleka ilapho kongakwazi ukuthi wasebenze
simthatha umlaleli 0604807164 umgibeli okanye ke uyona ke lemboni impela ke yezokuthuthwa wona ke umphakathi what are the challenges that are there masikhuluma ke kakhulu azohlangothini ke lamalungelo nje bese shilo babumfeke ukuthi ke well ilungelo lokuthi ke ekugcineni kosuku ngikhokhile for kusuka la ngiyakhona ngisuke emlazi ngiyeThekwini so uma ngabe ngigibele eTexini ngilindele wena ikleke iTekisi lizoba clean number 1 number 2 angwazi ukuyohlala emjondolo eTexini number 3 athi hayi nami ke ngumgibeli ngingithutha nje ekseni athu driver nami ngu driver ekseni ngiyanthutha hayi akwazi ufika nemali engashintshiwe ngiswe nginelungelo lonke mhlambe impela ke lo driver lokuthi hayi cha angwazi ukukunika ushintshi noma athi nama dynamics kuhamba kanjani leyo budlelwano phakathi ke kwabo ko driver kanjalo ke nabo kwabagibeli 0604807164 masikhuluma ngamanye amalungelo mhlambe thina singawabalanga la yilipi wena othi ke cha impela yelinye lawo efanele ke singawakhohle uma ngabe ke sikhuluma ngale yamalungelo kuyona ke imboni ke yezokuthutha 0604807164 sobona
batholwezulu ngobolphansi olek thina bomthethandaba
yes thethandaba uyaphila baba
yaphila sifamo njalo bamfaka kunjalo bamfaka
hawo ngiyaphila ngiyaphila kakhulu ngezwe kuwena
thethandaba la ngiyaphila bamfaka ake ngiqale nje kule yokuba semgqaqweni kwemoto ngale ngoba ngifuna umbuzo la othi ngoba ngezwe uba ubaba umbalula ethi leya vene eya kwafakele ingane le uthole report ethi ibingeke emgqaqweni so bangicela ukuthi ngibuze kuwena ukuthi amathubo ukuthi laba bantu bakhokheleke RF angakanani umbuzo uqala lo osibili umbuzo la emateksi babangicela ukubuza ukuthi ubani obulala ilungelo lomunye umgibeli ifu imoto isigcwele kufike umuntu azoba i-overload babumpeka uthi uyabuza nawe ezipassengers hayi bo weba kwethu phela imoto isigcwele elibhaliwe uthene 15 to carry passengers about 15 yamaliso 16 umile lo bathi abanye abantu abasemotweni cha awumgibeze futhi ngoba usele 22 driver lapho uthuli so wena ubuka ini into lakho ngoba le moto emingenza ingozi ngeke usakhokhela mangabeni overload ukhuluma ngento yakwenze babampumina so ngicela wazi ubuza kuwena ukuthi if la abantu bethu umuntu agibele abe overload ubani obulala ilungelo lomunye if imoto kwenza yenza ingozi waphasweni ngeke likhokheleke ngale ngozi le baba elokhozaneni le event enzeka opho ngolthene mhlawumbe simene isikanjalo mathi imoto engokweni ibingekho so ukuthi abantu bakhokheleke mhlawumbe amathubu angakanani mathi imoto ibivele le muntu iroad worthy ibivele ngeke akwena ngiyabonga bampheka
okay
umthethandaba uChris Maxine impela ke ngene sheya kono Paul kwakhe mhlawumbe ke sithathe bathathe balalele bese ke sibuya sobaphendula ke babumfeka 0604807164 sithathe wena ke imibuzo yabo kwabalalele ngaso ke lesisikhathi babili nje bese ke selapha idolozethu bese ke sibuya siqhubeka nalokuhlelo ke lwakho kulona ke ikusasa lethu sikhuluma ke le yamalungelo impela ke embonini ke yezokuthutha njoba ke impela babumfeka sichazithi ke yes you pay for a service yokuthi ke uthathwe imoto ikubeke down kodwa ke kukhona ezinye izinto efanele sizibheke semsakazweni sawubona
bangubani yaphila
baba siyaphila wena
yaphila baba Rex siyaphila sis
siyaphila kakhulu siyaphila siyabonga
thank you but ukhuluma ne foreigner la ufasi kumfoka challenge yathi yabona khona into engeke ngiyibuke la idlalwe kahle idlalwe association okumunye nje ukwenze kahle njengalo mhlambe eke ngokube la emzinyathi ngosemzinyathi ukhona la baye babe nalokho ukuthi bathi umgqomo asofuni abantu abangena la abantu abayilisibalo kodwa bese kuba khona laba abafike bayintshontshe imigqomo bayifake ezinjengemigqomo ewashe imoto kana esawashe imoto bayiphendula isihlalo le mgomo le uthola ukuthi nomuntu ogibelayo mese ubonile le mgomo uzofuna ukuthampintshiswa noma esebona ukuthi siyigcwele yize udriver esho ukuthi no isigcwele le moto ayisihamba one way kodwa uthola ukuthi kuzoqhamuka umuntu mhlawumbe athi ngijahile so athi ngingabekezela ngisho emgonyeni bese ekhohlwa ile nto ekuthiwa impilo yakhe nelungelo lakhe nelungelo lemoto nelungelo likadriver ngibuka-ke lana-ke ngathi ukuze imigomo ungaphele kwemigomo ematekisini nemjondolo le yithina esiye sifune ukumpintshiswa ngoba yithina engicabanga ukuthi umuntu osuke umgibela uma ngabe egibela kumele abuke abantu ukuthi la bantu sebanele ngoba ngeke uthi uma uthela inkomishedi uyithela izeyophuma phezulu kodwa aze kuyibekela isikhalo la izogcina khona ngiye ngibuke-ke engathi thina esuke singabagibeli siye singabi nokucabanga ukuthi uma ngabe mina sengidlule kulesibalo esibekiwe uma ngase kwenzeka ingozi lapho ngiyabalwa yini mina lapho angisabalwa ngoba ngicabanga ukuthi kuye kubalwe iload ukuthi abantu uma kuthiwa kwenzeka ingozi la bazobalwa bonke la bantu abekufanele ukuthi babe yile namba kodwa uthole ukuthi lo oseve ngale namba leyo namba ayisabalwa ngoba kuyazi ukuthi kuhamba sigcinela ingako ngithi-ke mhlambe nathi uma sengabagibeli kuzofanele ukuthi sifundiseke ukuthi ngisho ungabizwa umsizi kadriver athi kotela la ebhakedeni liphike ucabangele isayidi lakho ngoba vesi uyibuze njengalo leli bhakede malili la lihlaleleni ngoba ibhakede lokuwasha imoto ngicabanga ukuthi liba ngemumva kwebhuti uma sehleli la selilindele wena uzoba over more.
Ake ngibuze nje la ungakaphuma ngicela ukubuza. Yes.
Yeah.
Uma ngabe kwenzeka ingozi makwenzeka ingozi kuzobonakala ngani ukuthi omunye ubehleza ebhakedeni ubani ozokhishwa kuzobe kukhishwa kanjani loyo kuzobe kubonakale ngani ukuthi yena ubehleza ebhakedeni abaye bebehleza emasithini
akwesiyithathe emhlonishwa le nto ngokuthi yes ngoba phela mase kwenzeka ingozi azewo behleli ebhakedeni nobe ngahleli ebhakedeni kodwa ubani ozolahlekelwa yimina mhlambe bengihleli eduze kwakhe ngihleli esihlalweni yena ehleli ebhakedeni mhlambe kugcine kukhokhelwe yena lo behleli ebhakedeni mina bengihleli la esihlalweni
ngisho uthi khona ka-RAF bazobe bebona ngani ukuthi ubani bazobe bekhokhela kanjani ukuthi lo behleze ebhakedeni okay ake ngithi-ke i-tax fanele lashe 15 bazowuhlunga kanjani lo 15 ku-18
bewuhlunga kanjani futhi
cha ngisholo ukuthi bazowuhlunga kanjani ukuthi nampa esibakhokhelayo ngoba bawu-15 laba abanye bawu-3 ababe-extra ngesibakhokhele bazobe bahlunge kanjani
angithi-ke phela lento ngiyibuka kanje angithi ngicabanga ukuthi uma kuthiwa kwenzeka ingozi kubaliwa abantu ebebephakathi etekisini
yes
uma kubaliwa labantu ababephakathi etekisini uma bevile bangena akwengithi mhlawumbe bekufanele bebe u-15 uma ngabe kuwukuthi mhlawumbe sebe u-16 okusho ukuthi-ke manje bazobala bona babala i-load ukuthi naye i-load lo osedlulile ngokwenamba mhlawumbe sewe-16 asikho isidingo sokuthi angabalwa ile nto engiyisho-ko ukuthi uma kwenzeka ingozi-ke lapho kwenzeka ukuthi mhlawumbe kuba khona ukwenzeka into enjengalale njengengozi la kukhona ongezobalwa mhlawumbe futhi kuhlungwa umuntu obehlele esihlalweni nomuntu obehlele emgonyeni ngoba efisa ukumpintshiswa.
Okay, ngicela ulalele ngoba sizoyiphendula lo mbuzo kule ndaba sophongole bebuzile.
Thank you.
Kulungile baba, siyabonga kakhulu. Msakazo wakho yezwa uhlelo lona-ke kusasa lethu ngenxa yesikhathi mhlawumbe siphuthumise laphaya ezitolo zethu. Baba Mfeka, bese-ke sibuya sikwazi sibaphendule bona ke labalaleli ababili. Asimpintshe naye lo bese-ke siye etolo, sawubona?
Yebo, sawubona njani.
Baba siyaphila wena?
Hayi, nami ngiyaphila. Yebo, khuluma nomalusi.
Yes, malusi.
Umbuzo wami ulana-ke, mina ngiyadideka la ngoba esechazile ubaba phakathi kwelungelo lomgibeli o else iphutha mhlawumbe liba kumlungelo kumgibeli noma lizoba kulabantu abasuke benza amabhasi because ibhasi mayenziwa kunenamba yabantu ekumele bahlale phansi kunenamba yabantu ekumele bame ngenyawo so nanguke ingane encane ihlezi phansi nangumuntu omdala sekumele kube yona esukumele umuntu omdala iphutha-ke liba sekuseni kumina njengomuntu omncane kumele ngisukumele umuntu omdala or else mhlawumbe ilabantu abenza amabhasi bangazange baze bayicabangisise kahle le nto yokuthi lento ingenzeka ukuthi ibe ne contradiction because manje into esiyenza la sekulimala ilungelo lami ngomgibeli ngigibelile mina ibhasi ngagcwele ngahlala phansi nangumuntu omdala ngeke ngize ngimbukele umuntu omdala emile ebhasini ngihleli phansi
okusho ukuthi sekuyilento yobuntu but ayikho into ephoqayo
sekuyinto yobuntu futhi ayikho into ephoqayo okusho ukuthi iphutha kahle kahle likubangile likulabantu abanzi amabhasi cause understand
what ngeke mhlambe kube ngeke mhlambe iphutha libe kule kule concept yobuntu because liba ngakuphi ngempela because ayikho into esuke ikusukumisa ngenkani nomiphoqa but usuke wenza ubuntu so yeah. If kuyiyona into mhlambe ezokufaka engozini ngelinye ilanga then si blame aba because amabhasi athi yes khona abamaya bayisibalo esithile but if wona ubungamile yeah. Uhlele phansi bese uphoqa ubuntu then sizifaka ecaleni likabani because mhlawumbe ukhona omunye osuke ngangawe ngeminyaka but ongasukumanga
yebo yebo ngiyakuzwa lokho-ke it happens manje ukuthi na ibhasi mhlawumbe singene emva kwe-truck sekwenzeka ingozi then sengiyalimali mina kodwa engisukumele umuntu omdala wangalimala yena ehlezi esithini
kulungile
akukho yini lapho ukuthi mina ngiphuceke ilungelo la
kulungile kuzophendula ubaba Mfeka siyabonga kakhulu
ngiyabonga
kulungile kwemalusi msakazo wakho yesu malusi ke naye ngena lashiya kona kuphola kwakhe selaphethelo zethu baba Mfeka bese ke sibuye sibaphendula bona kabalaleli ushayike lapha umelusi okhona ke umthethandaba kanjelokelo lapha ya uSipho Mfaka Sithole engena eshiya kona uPaula kwakhe
izwi lomzansi yizwe umehluko feel the difference
msakazo wakho yesu hlele lona ke lapha ikusaselethwe baba Mfeka ngikudedena nababalaleli bethu abathathu la empela ke umalusi kanjalo ke nomthathandaba kanjalo ke noSipho umthathandaba ukhala lo daba ke lwelentuzana ke lwale ndaba yaso yasophongolo
yes. Laphana ilokhuzana iophongolo imoto iven yayilayisha abantu abawo mhlambe ake singanise kwakuthiwa 20 21 or 20
kwakunalokho umdonswane but yeah. Kwakuwu 20
so bonke labantu bashona and le iveni-ke ngeke ilayisha abantu abangako yabo loo nto le now ubuza kumlaleli-ke ukuthi bazokhokheleka yini laba bantu now uRF uyayiwenze kanjena uyaye uthi okay labantu laba sizobakhokhela kodwa sizodila-ke manje nomnikazi wemoto yabo loo nto le ake sithi mhlambe naka sekho or imoto isirayithwe off nayo yonke leyo nto leyo so ke u-RAF unesibophezelo sokuthi ngoba laba bantu laba and kuye nanokuthi bebekhokhile noma bekwenzeka kanjani so ke laba bantu laba fanele ukuthi bakhokhelwe ngoba nakho babesengozini yemgwaqo so ke ngokwe-definition nje fanele labo bantu bakhokhelwe and ke siyazi ukuthi u-RAF ukhokhela izinto ezimbili noma ezintathu loss of support loss of earning bese ekhokhela nama funeral expenses so ke sithemba ukuthi khona lapha bazongena khona now bese kuba ile ndaba leka RAF ukuthi sorry ye overload ukuthi uma ngabe uhlezi kuya ngawe wena ukuthi uyathanda yini ukuba umuntu extra noma ungabe umuntu extra so ke uma ngabe kuthiwa hayi isigcwele enye into iyenziwa yithina size siyenze umkhuba yingakho bebeka amabhakede nje ngoba ithina siqale sithi ngicela ungicuphise ngicela ukwenze usho lokho nalokho nalokho yani ubuwazi kodwa uthi itaxi layisha isikhathi ilokhuzana isibale singakanani so ke mangase sifundise nje ukuthi siyayihlonipha imithetho yomgwaqo siyahlonipha nipha ilokhuzani ukuthi imoto ilayisha bani ukuze sikwazi ukuthi singabi nenkinga yokuthi imoto zenze and wena ngoba usuku usuhleli esithini right ubusuku ukuthi ayi abanyeka anginandaba kanti izokuaffecta even nawe le moto uma kuwukuthi iyaginqika uma kuwukuthi ene ibi overload nayo yonke le ingakho bengibuza umlaleli ukuthi kuzobe sekuhlungwa kanjani ukuthi la bebehlele emasithini la bebengahlele emasithini so ke niyothathwa nje nonke ngokuthi benisetaxini nonke yabo loo nto le akekho umuntu ozothiwa lo behlele taxi esithini noma bengahlele ebhanoyini kuyinto ehlukile angithi nakwamanye amabhasi ahambe i-long distance Ngoba kuyazi ukuthi wena uhleli kwi seat number bani angithi uyizwa noSipho leyo.
Okay.
So ke uma ngabe bekunaleyo system emathexini ukuthi okay uma ngingena ngiyazi ukuthi ngi seat number bani u seat number bani u seat number bani. Ibingeke
ngoba njengalesi uyenza uma kwa long distance.
Yes, uma long distance kuyazi ukuthi okay ibhasi elithizeni wena ithikiti lakho liphuma seline seat yakho uyabona lonto le. So ke ngeke ayikho enye indlela ongabonalo ngeke kutholale ngakuthi okay ngempela ngempela bese na umgibelo ukuthi ubehleze sithi number bani ngempela ushonile yabolonto le so ke kodwa ngoba emathexini ngakhom number and mhlambe fanele isanthako lento iqala ukuyibheka ukuthi kuma long distance at least kwaze ukuthi banike ba allocate ama seat ukuze kungabi nabantu othola ukuthi bangena kodwa ke kuma long distance akuvamisile ukuthi kube nama overload yabolonto le bese kuba ilo mbuzo lo obuziwe wokuthi obuzwa uSipho mangaphosisa ngithi
okay yes
well leya mabhakete ematexini ngeke si lokhuze iyona ama association ekufanele ngempela ayisusa indaba amabhakete ngoba inkinga le nto le uzothola ukuthi ngempela uzolimala usetexini hayi ngoba itexi yenza ingozi mhlambi breke kabi noma mhlambe ibivike into ethizeno nawe uthothi wawa khona lapho waphuka noma waphuka umgogodlo sihamba ngesitulo esihlalo samasondo uthola ukuthi ngempela impilo yakhe iyashintsha so fanele siyibhekele le ingane othola ukuthi ingane iyakhokha etaxini bese kuthiwa kusukuma hayi lapho sekusebenza ubuntu ukuthi umsukumele umuntu omdala kodwa yikho into ephoqayo ukuthi umsukumele lo muntu omdala yabona nto ngoba nawo ukhokhe imali ephelele.
Okay. Ngenxa yesikhathi baba umfeka ngiyabonthi ke siyaphika njengamanje. Uthi ke lapha yomlaleli noSipho no baba umfeka ngiyanibingelela cha ngempela bafethu. Again ifundise ngempela nami ngiye ngahlukumezeka nge-language ku-driver nomngani wakhe. Bekhuluma ke ngokuhlambalaza belayishe thina singabagibeli. Lapho ke sekufanele ke uswele umgodi wokucasha ngoba ke wena ulona lolo hlobo lomuntu. Uthi language ema-taxini ngempela ke ko-driver uthi imbe kakhulu. Kusho yena ke lapha ya umlaleli. Mhlawumbe baba umfeka kwabafisa ukuthola nelakhe lo kana lokuqinisa mhlawumbe ngokuyala kulelo daba ke lelungelo kulabo abagebela basuke besebenzisa ama public transport singathini
singathi nje sicela ukuthi kube nokusebenzisana phakathi kwabantu abagibele nabantu ababashayeli ngoba kubalekile ukuthi yes sinawo amalungelo ukwa exercise angeke sibe khona isidingo uma ngokuthi sibambisene siphathene kahle entweni zokuthutha umphakathi and inabo ko driver fanele bazi ukuthi njoba ekhala nje umlaleli ngelanguage ilanguage ayibe ilanguage right babingelele kahle abagibeli bakho ngempela okusempela ningaziwe nakuthi ubabuza ukuthi kodwa ke nizwe kanjani nihambe kanjani ukuze bazi ukuthi umuntu nawe alright
mhlawumbe naleyo yokuhlonipha kokuvala kwesicapha sebezoyivala kahle abagibeli behe ngoba bese isikhathi basithi kubona ukuthi hayi ngoba esivani thumela umyalezo ku-driver mhlawumbe ongagculiseki ngenxa ke mhlawumbe yezinto bezikhona ke endleleni bezobeyobekana emakhaya so mawuqinisa leyo yokusebenzisana ngempela siyacela impela bekhona lokho kusebenzisana nokubekezelana nje kakhulu emgaqweni yethu yezokuthutha
siyabonga kakhulu siyabonga
kulungile babumfeka.